Money makes the world go round. Money makes the world go round. I say money makes the world go round. Money makes the world go round. I hope money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the Kika sauti. Wananchi tuna msoto na mashaka. Pesa imefichwa na kigogo mwenye madaraka. Ajira hamna, maisha ovyo, tumechoka kusafa. Na kuanzia sasa tunaingia chocho kwenda kukaba. Akapita kibopa mwenye afya, akiwa na suti kali, ni dhahiri ametoka kwenye hafla. Hakusalimia kwa kuwa na kiburi, ila ghafla kajikuta kwenye kona ya kibaka. Kona ya kibaka. Asiye zubaa, hasira imemjaa, amechakaa, life imemchapa. Kamva kibopa, kampiga roba matata. Pochi kadondoka, muni kaokota, kachapa raba. Masaa kama nane kibaka hajala hata. Tumbo na dai na stosha, jana lilala kapa. Henda kwa mama muza, kapiga nguna. Lafu kabla ajasepa, kauliza mkilala huduma ntapata. Muza ni dada flani mwenye bodi tata. Kipato kimtosha na itaji kodi ya alipo panga. Mwenye nyumba ni mgomvi na hoja, nataka mkwanja. Nasomesha mtoto bodi na bodi nataka ada. Mtoto lepewa ada, ye hayuko shule. Shule amechoka, anatoroka, anauza ngada. Tatizo la kimzembe, alipewa mzigo kaupoteza. Na anadaiwa na bosi mtasha. Sasa amesha hamaki, yuko njia panda. Mkono moja kwenye kichwa, mwingine ameshika ada. Anataka kumpa mtasha na waza, hela haitoshi anaahirisha. Anaenda kwa pusha kuvuta ganja. Money makes the world go round. Money makes the world go round. I say money makes the world go round. 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 Money makes the anafika kwa pusha, anapewa kipuli, anavuta, mastimu anapata. Anatoa mpunga ili amlipe pusha. Pusha jenuka, mzuko umepanda. Pusha kaona polisi wa kuda kama saba. Pusha jaficha puya na kuta mbu ametanda. Dogo kangusha mpunga kasepa. Pusha kasanda, wezi furukuta, kuruka ukuta, koto ametanda. Riziki mafungu saba wanasema. Pusha kafunua yote mafungu saba, japata hata moja. Polisi wanaona pusha hana ujanja. Nedha waelewane au ede sentu wakanyema kasha. Pusha kakuta mpunga, ule mpunga dogo kawacha. Akihesabu ni nyingi na bado na toka kapa, akawaza kibie labda. Akaogopa maana mmoja ameshika maga kubwa SMG chata. Akampa mkuu chake na wale wenzake, akawapa kila mmoja kala zake. Akaenda zake kudampa moja gambe. Mwingine anajua kwamba anahitaji dawa, kwa maana mkewe anaugua kansa. Mwingine ni kamali, amekubua hawezi acha. Kufika kwa sadari kazungukwa na mashanta na habari. Wote tayari wanaijua namba, yani hatucheze kwa shari. Mali hawezi pata, kila akicheza hola anaokota garasa. Kicheki mkwanja unatoka, naanza kuogopa karata. Chombo kinaenda mrama, mchuzi umekosa ladha. Pesa sabuni jamani, polisi kaanza kudata kozi. Money makes the world go round. Money makes the world go round. I approve that money makes the world go round. 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 Money makes. Ikasikika toba tena kwa sauti ya kwanza, wajanja mkwanja wamegonga na mjinga na ulimekata. Maniga umekomba dola, wamezama machaka. Na wasawa kugawana chapando, ikawa utata. Kasikika dogo, na washimu sana mabrada. Mnafanya mgao gani ambao siwafiki hata? Vile mimi ni mdogo, mnanifanyia mdava. Hamwezi mkagawa kote, alafu mimi mkaniacha. Mshata kajibu, akasema dogo kausha kwanza. Hawezi ukapaza sauti mahala mbako hauna chata, hauna ubavu, hauna taito, hauna kauli, hauna kaka, hauna mu. Dogo akakunja ndita, hasira kushinda mdada. Lepima akajikuta na mimba baada ya kubakwa. Ghadhabu ya kwanza ishu kuwaza, akakata shauri, akachukua kisu, kaanza kumfuata yule kaka. Sauti ya uchungu kasikika, dogo king'aka. Nipeni haki yangu la sivyo moto tawaka. Mkononi zana kali akamfuata blaza kublaza. Na tamba kama una ubavu anza kumkata. Tumekulea sisi hapa mjini kabla haujaanza kujua jiji. Kipindi kakako kafa lileta ujuaji mwingi kama ufanyavyo wewe. Tukamchinja mwili kibiti kichwa msata. Alishia hapo na kumaliza hata lichotaka kuongea. Alitoa macho kama kakaba, maneno ya toki tena. Hali imechenji ghafla, kisu tumboni, kauli imekata. Ndo maana wanasema kuwa money makes the world go round. Money makes the world go round. So now Manamex the word stop.